ngaleso sikhathi bekhuluma ngami awungitshela utheni ngaleso sikhathi bekhuluma ngami awungitshela utheni engangivele nabo bayakuzwa bathi ungumxabanisi engangivele nabo bayakuzwa ukuthi ungumxabanisi
Nenhlupheko ngaphezulu ngithi sokucimba umkhaya wami ithathe me
somewhere sama onomuntu onginyanyayo namutshela mangangami wakhulu onomuntu onginyanyayo somewhere sama onomuntu onginyanyayo bamutshela mangangami wakhulu onomuntu
Come on, man! Spend one, pay one, pay one, pay one, pay one.
Itamanga yaqabanisa
Itamanga yaqabanisa
Elamanga